nimekubali. We ni mwema kwa kila hali. Unanijali ulipigwa misumari. We ni asali tena we ni mkali. Lochoku nimekubali. We ni mwema kwa kila hali. Umenitoa mbali ni safari. Nina shuhuda na ni mbali mbali. Yeah.
Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Pambe wa wapambe, wana wa makwana umwema.
Umwema.
Wana wa mabwana, mama wewe.